Everybody put your hands up. Shit, bro. Hey, wanna do it and I give it up.
Usingenijua kama usingekuwa muziki, usingeniogopa kama ningekuwa sitishi, usingemjua Hamorapa isingekuwa kiki, usingemjua uchebe kama singekuwa shishi, nisingemjua Ambaruti na zile doti, hata Mo Dewji isingekuwa noti, isingekuwa shape, nisingemjua Poshi isingekuwa iPhone, wasinge kuposti, usingeigiziwa, usingejua movie za bongo, usingeibiwa, usingejua Mundende na Mkongo, ungekuwa na pesa usingejua Chibuku na Gongo, ajira ungepata isingekuwa hongo, asingekuwa Simba Raja, usingekuwa tembo, isingekuwepo pesa, usingekuwepo upendo, asingekuwepo mbaya, usingekuwepo urembo, asingekuwepo Lulu Kanumba angekuwepo. Yo, nisingekuwa da, nisingemjua Makonda. Hivi ningekuwa delicious, ningekuwa mabantu, ningekuwa na hongwa. Ningekuwa kiba, sahivi ningekuwa na gonga. Isingekuwa wozu, ningekuwa na tunda. Ningekuwa na wema, du, tungekuwa wagumba. Ningekuwa na Paula, tungekuwa wachumba. Ningekuwa na Jackie, sahivi tungekuwa wafungwa. Nisingemjua Joe ama G ama Nicky, wangenijua wow. Isingekuwa dhiki, nisingeuza mitumba. Nisingejua jiji, wasingekuwa wanga. Hata nisingekuwa hivi. Asingekuwa Chi Brown na hii bitch. Natamba na watoto nimezaa niko fit. Na ugua na wazika na napona bado sifi. Iwe buza iwe boma nisha kula bado kila bado kila.
Bitch what nobody say. Yes and they want it wanna give it up. Everybody put your hands up. Yes me not wanna run it. Say it up. Bitch wanna beat and I give it up. She got a gun and sell like it. Bitch in the pump in the gun. Nobody say, just anybody wanna give it up.